open. Sifake endalini loshune sikhule emakhaya sohlale madolobhe. Ngiboleke indlebe ngivise loshune sidlale emakhaya kala mabhinqa.
Bebaba, bebaba.
Bafuna loshune ushaba bafana babili basibiza inyoni.
Bebaba, bebaba.
Bafuna loshune ushaba bafana babili basibiza inyoni. Wethonga lami nikeza ithuba ngithuxhumana nawe. Yazi loshune ngukulayo ududala imvuseni mizwa yakhe. Angazi nobe loshune ngukulayo ubeta iy'nkumu zamavolovo. Ngimuzwa ngapha ngimuzwe ngapha iy'nkumu zamadolovo. Abheke lo muntu uzongixomela uzenza ibhosolo. Akahamba yofuna umsebenzi ahloma izingovo. Sifake endalini loshune siqule emakhaya sohlale emadolobhe. Ngiboleke indlebe ngivise loshune siwudlale emakhaya kala mabhinqa.
Bebaba, bebaba.
Bafuna loshune ushaba bafana babili basibiza inyoni.
Bebaba, bebaba.
Bafuna loshune ushaba bafana babili basibiza inyoni.
We working hard, we start as a chok, now they calling every morning. Abangifisa loku be they falling, I get it, they'll never stop my blessing. Whatever I do, I make nobody happy, I pray to keep on winning. My circle so small, even a boy can't fit in. I'm making a killing, they catching some feelings, so niggas don't know I've been through. Nigga, I'm cool, I got revision and I know my mission. Girl, I make it to see myself on a mansion. Whoa,
I'm manla, I'm wakutunga lami.
Loshune ubadida makhani, abakhona lutho kumele bawenza amaplane. Angikhoni ngisho nokwenzani, nabantu bangithinta nakuma WhatsApp. Baphume bonke bese kusele mi, ngabatshela bonke kuthi hayi nik. Sufake endalini loshune siqule emakhaya sohlale emadolobheni. Ngiboleke indlebe ngivise loshune siwudlale emakhaya kala mabhinqa.
Bebaba, bebaba.
Bafuna loshune ushaba bafana babili basibiza inyoni.
Bebaba, bebaba.
Bafuna loshune ushaba bafana babili basibiza inyoni. Sifake endalini loshune siqule emakhaya sodlale emadolobhe. Ngiboleke indlebe ngivise loshune siwudlale emakhaya kala mabhinqa.
Bebaba, bebaba.
Bafuna loshune ushaba bafana babili basibiza.